It's the kids, baby.
Hey, hey. Bleki zimekata Kilimani. Watoto zuri wanataka mani. Punguza shobo hebu Chilimani. Nenda vizuri watu wana gani. Bleki zimekata Kilimani. Hatujali matajiri nani. Kizazi jeuli tuko free money. Ukitupa dili basi dili dani. Asa mbona wanaleta toliro. Wanaleta toliro. Hey, eti wauna tunasalio. Hatuna salio. Asa mbona wanaleta toliro. Wanaleta toliro. Hey, eti wauna tunasalio.
Yo.
Oya wanangu, how come?
How come oya wanangu, how come?
How come otuna pesa, how come? How come oya wanangu, how come? Oya wanangu, how come?
How come oya wanangu, how come?
How come otuna pesa, how come? How come oya wanangu, how come? Oya wanangu, how come? How come oya wanangu, how come? How come otuna pesa, how come? How come oya wanangu, how come? Oya wanangu, how come? How come oya wanangu, how come? How come otuna pesa, how come? How come oya wanangu, how come?
Bangi hawa pereke, pereke. How come zungu pereke, wapereke na kama sina woni buleke, ibuleke. Bongo kama itebe, itebe. Boya kwanza hawa kina na, bono kama wana kunja kuna barika. Wenze jan, sisi msebenzi mwenzakala. Kama mkeke tushe clear kuna barika. Basa mbona kama wana leta tolilo.
Wana leta tolilo.
Eti wana tunasalio.
Hatunasalio.
Basa mbona kama wana leta tolilo.
Wana leta tolilo.
Eti wana tunasalio. Away. Oya wanangu, how come?
How come
oya wanangu, how come?
How come
otuna pesa, how come?
How come
natusha clear, how come? Oya nika, how come? How come oya wanangu, how come? How come mafioso, how come? How come natusha clear, how come?
Oya wanangu, how come? How come oya wanangu, how come? How come otuna pesa, how come? How come oya wanangu, how come? Oya wanangu, how come? How come oya wanangu, how come? How come otuna pesa, how come? How come oya wanangu, how come?
Endo, ti zombie, how are you? Ti, how are you? What the level? Abenzani. I'm a ghost, I'm biza ke ghost. I'm a boss, I'm biza ke boss. Ukuluma kakulu, angiti zo tool. Spend a lot of money, love a fana ke ghost. I'm a boss, I'm biza ke ghost. I'm a boss, I'm biza ke boss. Ukuluma kakulu, angiti zo tool. Spend a lot of money, love a fana ke ghost. Angiti dhala, love a bitu ben cross. Isondo liya chika, boy, it's old. Ukukalabatini, ukukalabatini. Ukukalabatini, ngama la mingu holi. Angiti dhala, love a bitu ben cross. Isondo liya chika, boy, it's old. Ukukalabatini, ukukalabatini. Ukukalabatini, ngama la mingu holi.
Kebana ba.
Oya wanangu, how come?
How come?
How come oya wanangu, how come? How come otuna pesa, how come?
How come?
How come natusha clear, how come?
How come?
Oya nigga, how come?
How come?
How come oya wanangu, how come?
How come?
How come mafioso, how come?
How come?
How come natusha clear, how come?
Kivipi? Oya wanangu, how come? How come oya wanangu, how